Erokamano ne jowinjowa kumoro amora ma untie. We amosu the moberne kageno duto ne ungima kendo jachwecho ritiwe nying Ruoth Yesu. Kaka wajatim ga pile every Friday odhiambo machalo kod ma wajakel ga wach Nyasaye e bwo kanisa mar Continuing Church of God. An ma an e studio kaka wuono an owadu kum Ruoth jakwath Joel Owuoti. Chunya mor mondo mi wadongre kuom chuny kendo ringre waduto ka wach maberni konyo ngimawa kendo wadongo kaka joka dhano madwaro ni kinde duto gibed joma kare mondo chieng' ma Wuod Nyasaye duong' biro kod duong'ne wadonje lojno kon gi kwe kod ng'uono. Mano miyo ijal mosekete chunye ka wabedogo kendo waromo kodi e wi yamo e bwo redio milambo, agoni erokamano ahinya kuom chuny misebedo ka igo kinde duto kuom weche mang'eny makadho kaachiel kod injili miyalo. Wamor mondo wadongre kido waduto kanyakla mondo obed joma kare kinde duto. Kawuono wadwano mondo wakele wach mawuoyo kuom bedo jal ma nyien kata malong'o mbele Nyasaye kinde duto, nikech mano ema biro miyo wachop okang' mar donje ngima, nikech wuoth mineno wantie mar wach Nyasaye ni en wuoth marabora. Koro miyo odwaro ni kinde duto wabedo jok machalo kod mago mondo wayud ngima ma kawuono mabiro. Kapok wachako, we mondo chunya obed kanyakla achiel ka walamo Nyasaye. Wuoro maler, jachwech mochopo logo piny gi nam, wamiyo nyingi duong' nikech duto bedo kare kokalo kuom teko ni. Onge gimoro amora manyalo timre pinyni ka ok in iwuon miyie mondo otimre. Omiyo kuom ng'uono maduong' jaduong' mandalo, agoni erokamano kuom miyowa ngima kawuono kendo kuom miyo nyithindi winjo weche makalo e redio milambo kaachiel gi mok winji. Imiyo wabedo ka nyithindi kuom teko kendo mano bero malich moloyo. Nide onge in ya Kristo, dok wabedo dhano rudh ngima kendo richo dosenego molal chuth. Kuom hera malich ni mitimo rudh ngima mondo wachak wabedo kendo ka dhano, wago erokamano rudh ngima. Yiena Nyasaye mangima kuom wach manakelo e studio ni, mi ng'ato ka ng'ato mawinjo wach rudh kwe ukel gimino ne lokruok e dhodi chunye. Jal ma bende ikore rudh ngima mondo winji Nyasaye, yie mondo mi teko mar bedo kode kinde duto ka roho mari maler Jehova kelo pidhruok mar chunye kuomgi, to wanagone erokamano. Lochni bobi rudh ngima to molore dierwa, teko ni mar polo umana kuom yie e nyinge Mesia ma jawarwa kwayo. Amen. Erokamano, kaka nasewachonu ni an jakwath Owuoti Joel mar kanisa mar Nyasaye ma Agot Kachola. Wach maduong' manasewacho ni bedo manyien kata makare mawinjore mbele Nyasaye e kuom Wuoth. Wachni en wach ma dwaro ni kiwinja oko kuma nitie to wawinjre kokalo kuom roho mar Nyasachwa, nikech wagombo mondo kinde duto ka wuotho kaka dhano to gimaber momiyo Nyasaye nochweyi, gimomiyo Nyasaye nochweya, gimomiyo Nyasaye nochwe ng'at machielo, warom kanyakla achiel e biro mar Kristo ka wan jok maler e mbelene, to kendo ka wamanyo mondo wabed joma bedo malong'o e mbele Nyasaye kindo kaka wabedo manyien, to wang'eyo kaka wawuotho e kuom ringruok mwadago e pinyni. Nitie joma ng'eny ma kawuotho e pinyni to ngimane mar wuodhe kete obedo jal ma gimohere motimo chutho, to kuom dwaro mar Nyasaye emonego dhano modak e pinyni te onego wuothie. Emomiyo okel gimiluongo ni warruok, okel gimno ne lokruok mondo jal ma pok oyudo wach maber olokre obir Nyasaye, mondo biro ne kuom Jehova Nyasaye tiweyo ne richone to bedo kaka family manyien mar Kristo mar yudo ngima mosiko manyaka chieng' ma Wuod Nyasaye duogo. Koro omiyo kawan e pinyni kuom jal moseluongi, to nitie gima timore kuma kuom wuoth monego wuothie. E wuodhene, chieng' moro ka Johana wuoyo kode kanisa moro kwasomo ndiko makanisa mar Efeso, kwasomo fwenya ariyo matin ang'wen, to wach mo nitie mane timore kuom kanisa ni, mama bebe nyalo timre kumo kumuth mantie. Ndiko wuon wuoyo kawacho niya, to an kodigi wach ni iseweyo herani mokwongo, omiyo par kuma miaye kipudho, to lok chunyi kendo ti tijego manitiyo mokwongo. Ka ok itimo kamano to nabi iri mi anagol tachi kare mak mana kiloko chunyi. Gimimiyo oror wasiko bedo manyien e mbele Nyasaye chutho ne jal mosedo wach maber mar ngima. Nikech wuodhni nitie weche moko ma jagalo ga ji ahinya e piny mwadake ni. Miyudo ka jal mawuotho e Nyasaye wiye nyalo chako wil modog chien mogo bao tan kuom wach maber manoseyudo ma wiye wil gi wuoth. Nikech gima Nyasaye timo ne oganda ni jal ma oyie kuome nitie gik mokoro manyaka one lokruok mar ngimane. Mano ng'ama wuotho e warruok mar Nyasaye. Warruok miwuotho mar Nyasaye ni nyalo kelo gimoro manyien e kit ngimani. To nyaka ibed motang'. Gino nyalo goli oko e yie kata nyalo miyo isik e yie. Mano miyo kane iwuok kod kanisa mar Efeso to none ka sunga nomake. Mar ber mar wach ma en go no noko kawo ka gimoro motegno. Emi iwuoyo kod ni ka ok oloko chunye to hera ma jachwech noketo kuome nogol oko. Mano bende kaka bende wuoyo kuomwa wan ma wan e Nyasaye. Ka ok wawuothi kaka jachwech dwaro to gimomiyo ni luong ma Nyasaye notimonwa momiyo wang'eyo teko mar piny mabiro inyalo golo kuomwa ka ok obedo jomotang'. Emomiyo kowuotho e piny johera to mano gima nyaka time kuomwa malong'o mondo wang'e kaka onego wuothe mbele Nyasaye ka wanyene pile mondo kik warem e teko maduong' mar Nyasaye. Erokamano jawinjo. We wachak wede wach machielo ma Paulo nowuok kod kanisa mar Jurumi kisomo 12 wang'e. Bende wuoyo kuom wach mar bedo manyien pile e mbele Nyasaye. Ndiko wacho niya, to wetewa ok adwar mondo ukia mich. No, mano jo Korinto, jo Rumi. Sorry. Emomiyo wetewa, asayi uko mwono mare Nyasaye. Mondo chiw ringi ubed misango mangima, maler, malongo ni Nyasaye. Mane tich lemo mowinjore. Ero kamano. Kiwinjo kaka iwuoyo kuom bedo manyien, to Paulo wuoyo kod kanisa mar jo Rumi. Kokonogi niya, asayi uko mwono mare Nyasaye mondo chiw ringi ubed misango mangima. Achiel, ariyo, ubed maler. Adek, malongo ne Nyasaye. Gigi timore e kum wuoth ma ng'ato bedo go manyien pile e Nyasaye nikech mondo mi ikri. Adwakoni e wuoth mar Nyasaye wachalo kaka jolweny. Unge sama jalweny nindae. Jalweny en ng'ama kinde duto ka en e tich mar rito to ng'iyo bathe koni kod koni nikech jasigu nyalo monje sama ok ong'eyo. Mae matimore kuom bende jal mane Nyasaye. Ok igalri. Idwani bedo manyien e pile kiwuotho kuom ng'uono mok igalori koko nikech ndiko chan kono fweny ni ya ni kopo ni wanyalo bedo kuom wuoth mar galruok to jachwech biro to biro golo taya kuma oko. Roho maler kosegol kuomi to kuom wuoth mar ngima miwuotho iwuotho ka koro ikiari gi kome aye gi kome dhi ikia. To ka wan e tipo mar Nyasaye to wuotho kuom dwarone. Mane miwacho ni momiyo wetewa asayi kuom ng'uono mar Nyasaye mondo chiw ringreu obed misango mangima. Mana chile kuomgi obede maler ariyo malongo mowinjore. Gigi kawawuotho kuom dwaro no to wanyalo siko ka wan e duong'no mar Nyasaye kendo mar dongo kaka owinjore kaka nyithi Nyasaye onego dongi. Jowadwa mae gima onego timi kuom jal moluongi e Nyasaye kuom wuotho mar nonruok kaka ngima en gima kelo dongruok mar chuny kaachiel gi ringruok. Tisiki wuoth motegno to nyaka ichopi kata ke nindo to ichopo ni chieng' ma tuo mogiko ywak to iyudo gima chiwe nindo nikech nirito. Mano be chieng' moro Paulo ka wuoyo kuom ndiko moro to wacho ni asekedo lweny maber, aserito yiewa, an gima odong' mokano osimbo mibiro mi jogo moyie mane gima onego emwa kaka jo Nyasaye onego bedgo. Wachako winjo wach machielo mondik e jo Korintho bende mar 2:5-17 bende wacho wach machielo ka wacho niya ni emomiyo ka ng'ato obedo i Kristo ochwe ng'ama nyien. Ndiko wacho niya, emomiyo ka ng'ato obedo i Kristo ochwe ng'ama nyien. gik moko machon osekadho ne une gik moko duto ebet ang'owa manyien. Mano ng'ama siko kar niu ngimane pile ka pile mofwenyo kit wuoth ma en go. Chieng' mo Daudi ka Jesse, wamiye story mo Daudi ka Jesse kisomo Daudi Zaburi 51 mokwa dhi somo. Daudi ka Jesse nong'iyo kaka osewuotho mofwenyo ni nitie rem moro mane kuome. We wasoma ne winjo ni gima Daudi nowacho 51 wawinye gima Daudi nowacho kuom ngima. Mae matimo ni kuom jawuoth mar Nyasaye, kiwuotho e pinyni non ting'e rem mane mane kuome. To gini biro keti nyathi Nyasaye mondo ing'i kaka iwuotho e wach mar ngimane kisike nonre pile. Ndiko wacho ni, a Nyasaye, kecha kaka ng'uono ni obet, kaka ng'eny mar chikechni mayom obet, utimna mosebayo go luka chutho kuom timna mamono kendo puodho kuom kethona. Iwinjo, Daudi nofwenyo ni kare kinde duto kuwuotho to kare onego ber mondo nonre. Nononre mwacho niya, ni ruch timna masebayogo luoka chutho kuom timna mamono. Gima kelo mano, tieni pa Daudi nego mondo siki ka en ng'ato malong'o kendo ng'ato manyien e mbele Nyasaye machope mondo chieng' moyud gima ber mar gima wuotheno kare. Emomiyo Paulo kane ubede kanisa ma Korintho to kore niya, emomiyo ng'ato kobede Kristo tichwe ng'ama nyien. Koro ka wabede Kristo man Yesu tichwe bede jok manyien mawuotho kuom dwaro kuom ngima makare kendo kuom nonok mar chuny to wabedo ji cham gi kenini. Ang'o makelowa mondo wasik ka wanyien pile? Gima kelo mondo wasik ka wanyien pile en niya, wagombo mondo chieng' ma Wuod Nyasaye biro kod teko gi duong'ne to wachopie wach mondiki e ndiko mawacho ni fweny 20 matindo 6. Wach mondiki fweny 20 matindo 6 wacho niya, ni jomochirichir mokwongo ni gin jomogwedhi kendo maler. Tho mar ariyo onge gi teko kuomgi kuom joma kamago. To gini be jodolo mag Nyasaye koro mag Kristo kendo gini loch kode kuom higni gana achiel go. Gima dwar matimore ni jomochirichir mokwongo gi gin jomogwedhi kendo maler. Tho mar ariyo onge gi teko kuom joma kamago. Ni gini be jodolo mag Nyasaye koro mag Kristo kendo gini loch kode kuom higni 1,000 go. Kisomo wuoth mawinjore kuom ng'uono mar bedo manyien pile to ma timore kuom jogo moyie mondo wuothi kaka jachwich dwaro mondo giikre bedo kaka nyak mokwongo maketo gibedo jodolo, maketo gibedo jotend piny e ndalo loch mar Wuod Nyasaye. Awadwa, kamoro amora miwinja, luong mari chalo nade? Kaka Jehova Nyasaye oluongi, kaka Nyasaye oluongi luongno onego iwinji tiwuoth kuom dwaro mar luongo kinde duto mondo ing'eri kaka inyalo dongo e musiko nyaka chieng'. Wuodhni en wuoth ma ka wanyalo wuotho kaka joma Nyasaye oluongo to ok naerwa ka wan mabor kabisa gi ng'uono mar Jehova Nyasaye. Wanyisi ng'at Nyasaye ni gima Jehova Nyasaye dwaro kuomwa mondo wabedi ka wawuotho pile, mondo wabedi ka watimo gik malong'o pile ne Nyasachwa to wan ayudo thuolo mar donjogi e musiko nyaka chieng'. Mani ema biro miyo wabedo kaka jocham gikeni, kaka nyaka mokwongo, jomochirichir mokwongo gi gin jo mogwedhi kendo maler nikech ginibed joma tho mar ariyo onge gi teko kuomgi nikech ginibed jodolo mag Nyasaye kod mag Kristo kendo giloch kode kuom higni 1,000 go. E thuolo mar tich mar bedo joma nyien pile e mbele Nyasaye ema kelo mondo wadonji e ngima, ema kelo mondo wayud gima kare kimondo mowinjore, ema kelo mondo wawuoth kuom dwaro mar Roho to wachope rang'iny mar wach mangima makelo yie mar wuotho chunywa kaka jo Nyasaye. Wago ni osiepna machielo wach moro mondiki Jibrania 1 matin 1. Be wache kodi matin. Ndiko wacho ni kisomo Jibrania 1:1 wacho niya, cho Nyasaye ne wuoyo gi kwerewa gi dho jonabi yore mang'eny kendo mopogore. To giko mar ndaloni wuoyo osebedonwa wach Nyasaye owuon. En ema Nyasaye noketo bedo wuon gik moko duto kendo en mae gik moko duto nochwe kuome. Kiwinjo kaka ndiko wuoyo, nyiso ni kar thuolo makoro wanyalo bedo ka wamor, ka wawuotho ka wajochir, ka wawuotho ka wan kod geno, ni ka wabedo joma ngima gibedo manyien pile e wuoth mantie to wach mwawuotho en wuoth mangima. Nikech koro wapogore gi oganda machon ga nikech dik wacho niya ni Nyasaye nowuoyo gi kwerwa gi dho jonabi yore mang'eny kendo mopogore, to wan e ndalo mar giko ne wuoyo mar Kristo Yesu osebedonwa wach Nyasaye owuon. Koro wuotho ka wajachir kendo wan kod geno, nikech gima wadhiye kata wawuothi wuotho ka ung'eyo ni komwachopo wachopo kumaber mamiyo ugogo wenge mosiko nyaka chieng'. Wawach ni ng'at Nyasaye, bedo manyien pile konyo ng'ato gang'o e mbele Jehova Nyasaye, nikech ok wang'eyo sama Kristo nyalo duoge. Chieng' moro Yesu wuoyo gi jopuonjre kwach niya, omiyo nenuru, mano gima ndiko nowacho, emomiyo nenuru. Gimomiyo wachino ni wanen, nikech sama Wuod Nyasaye nyalo duogo ok wang'eyo, nikech jasigu mar Satan kedo pile otieno odiochieng' seche te mondo teko mar wach maber miseyudo nolal, to rwak mare mar jasigu ma en obede kuomi tiwuotho kuom opoya. Akoni ni moloyo wakoni, jal moseng'e Nyasaye ema nigi chandruok mapek e ngimane. Wach midono Satan dwaro ni mondo ruch kuomi mondo kik ing'e. Kendo adwa koni, king'iyo ka jonabi, king'iyo ka joote nowuotho, jachien ne kedo gi jo Nyasaye malich moloyo mondo mi ber mar wach magiyudo mondo giyud ngimano, okedo mondo kik giyud ngimano. Emomiyo kaka wan joma Nyasaye oluongo, wang'i kaka onego wuothi to wayud gima ber ma Nyasaye sikonwa, osingonwa ka joge. Wacho kosomone e wach mondike jo Korintho mar 2:6, wachako winyane kendo. Jo Korintho mar 2:6 winyane gima ndiko wacho e kum wach mane opuonjore mar bedo manyien kendo maler kinde duto kaka jo Nyasaye. Ndiko wacho niya, ni to kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, waomba ubedo ne kik uyud ng'uono makayem nono, nikech nawacho niya, ne awinje kinde mowinjore kendo ne akonye ndalo mar warruok. Ne wawinje ne loko manyien e ndikono, gima ndikono wacho mondo wamed gerore kwadhi mbele. Nyasaye wuoyo kodwa ni ka wawuotho kaka joma dwaro yudo ngima, mane gima ji kedo ne piny mangima te, kedo no en gima chopo ng'ato mondo yude, mana kiwuotho kinyene pile mbele jachwich, mane wuotho king'amo ikore pile e mbele Jehova, tiyudo gima ber mikedo ne. Ndiko wacho niya, kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, wamedo sawo ni kik uwe ng'uono mar Nyasaye mosedo bed kayiemo nono. Yes, mano loko manyien wuoyo kawacho niya, ni kaka joma osedo wach maber mawuotho bwo teko mar Nyasaye kinde duto, kik waweye gima ber mwasudo ni bede kayiemo nono. Mane gimoro mondo wamede ng'eyo kabisa, nikech gimomiyo mano timore kuomwa, ne wasomo wach mane wuoyo e fweny kucho. Fweny kucho ne nitie gimane ndiko ni wuoyonwa kabisa, mane wang'eyo niya, ni ka watugo gi gima ber mosemiwa, maber mosemiwa, to jachwech biro to golo tayano kare okwa oko. Sama ogole no, idong' ka in opoklo, gima ber minyalo timo onge. Emomiyo ka ng'uono no ok onego wawe, ok onego wilok ne ng'ewa, to onego wuothe bo ng'uono mar Nyasaye. Nikech ndiko wacho niya, kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, wamedo sayo ni kik uwe ng'uono mar Nyasaye mosoro bedo kayiemo nono. Nikech Nyasaye singo kawacho niya, ni ne owinjowa e kinde mowinjore, ni ne okonywa diere ndalo mar warruok. Koro mae kinde mowinjore wan bende wabed wawuoth kaka owinjore duogo ng'uono mar Nyasaye, ka wadongo kuom teko, to wachno sik e chunywa kinde duto. To wabedo gi teko ka wang'eyo ni chieng' mawuod Nyasaye duogo, to wabedo mamor ni wan arom ne Jawar, nikech teko maberno wan go kinde duto. Emomiyo nyathi Nyasaye, kamoro amora mintie, yie wachiw ngimawa obed e bwo teko mar Nyasaye. Iwachiw ringrewa obed e bwo teko mar Nyasaye. Iwachiw chunywa obed e bwo teko mar Nyasaye. Ka roho mar Jehova Nyasachwa telowa kinde ka kinde, to waloyo jawuond marach ma en jasigu mar Satan, to wayudo ngima mosiko manyaka chieng'. Ing'eyo ni ka watimo mano kinde duto, to wan gi geno ngima mosiko nyaka chieng'. Kedo ok en tugo. Kedo ok en nedhok ni tek ni an alemo. Inono gima Nyasaye noluongi, nonruok mar chuny, ing'iyo ni ang'o ma Nyasaye noluongi mondo ibed e kanisa. Nikech Kristo singo niya, ni kuom joma Nyasaye oluongo to tere mbele ne, to singo ni joge nochier chieng' giko piny. Amen. Koro chiero ng'ato no, mondo ichieri no, en ni nitie gima ber mane iwinjo kokalo kuom luong, mane iwinjo ka Nyasaye oluongi, to koro gima duong' mitimo ni luongno nyaka rite. Adwa kone ni kikwanyo gima ber to kiwe mituono. Kisa mitugo kode, jal moro nyalo kae mati kode maber moloyo in. E kaka wach Nyasaye kiseyudo, ok itug godo. Nikech iluonge dichiel, en ko se luongi to romo irito wachno nyaka chop ende boliel tito tungu bro ya kaka mano to kaka reso di kingima to nolokie ucha mune romne jawar koro wach machielo bende wacha kwa nge jo korinth mariano bida abich apar gabich wacho gimoro ka jo korinth mariano abich apar gabich wacho niya yo winye nena nafane jiduto mono ji mangima kikibed mangima kage paro mana gin giwegi to bed mangima mana ka gitiyo ni jal mane othonegi kendo chier nikech gin erokamano Paulo kawuoyo kuom oganda to pimo wach ni winji jal mamiyo koro wabedo gi thuolo ahinya mar sudo but jachwechwa nin Kristo to sama omiyo obedo kamano ni Kristo nothone ji duto mondo joma nothone ji duto mondo ji mangima kik bed mangima ka giparo mana gin giwegi to gibed mangima mana ka gitimo ni jal mano githonegi erokamano ang'o ma Nyasaye oketi Kristo nothoni ok mana nikech ibed mangima nikech iwuon gi dwaroni to mana itin ne jachwech mondo tiyo ne jachwech kini duto no to mi bedo gi teko mar dongima musiko meka chieng' mibiro pogo jomaler emiyo ngima kini duto ma Kristo miyi mondo iwuoth e pinyni titijno mana miyo chieng' mane Kristo wuok mondo koro dwawe tich mar ministry to wuoyo kisomo Mathayo 28:19 owacho niya iwasoma nena 28:19 owacho niya omiyo dhiuru ulok ogendini duto jopuonjna kobatiso gi nying wuoro gi wuoyo gi roho maler 20 kendo kupuonjo gi rito weche duto masenyisou mano gima Kristo wuon wacho ni koro thuolo mar luong kiyudo ti kode ka in bende itiyo tich maber mar yalo wachni to sami itiyo tich mar yalo wachni to wacho ni wapuonjo gi rito weche duto ma wambe osemiwa to singo ni wan en kodo ndalo duto mar ngima kowuotho e pinyni adwa koni ni me wakane ranyisi moro matin ahero ga puonjo tapuonjo kapimo kod gik matimo e kit ndalogi ang'o mi jasiasa manyalo bedo kata MCA kata mana gavana kata mana senate kata president nyalo hero ng'ato gimomiyo oheri oheri gi timni mar tich maber mitiyo ok awuondi onge sama MCA nyalo hero ng'ama ok miye ombulu mono onge mano miriambo ohero jalo mong'e ni ng'ane ni mago jok bumako na tung piny makakindalo campaign tang'e naler gombulu 300 ng'ano ohero kamane kaka president bende kata mane gavana kata bende mane senate kata bende mane MP timo kamano nitie jok mage eteni jogo bende mine kopono yudo loch ni pap to wiyo kwil go jogo be koyudo loch ni pap to wiyo kwil godo mane be ka Kristo wuon oseketowa pinyni mondo wabed jolanda wach maber mar siki yie ka warono chunywa pile kuom wuoth mar ngima mondo chieng' ma wuod Nyasaye duogi teko kod duong' to wadonjo kode e piny manyien nitie wach moro ma wanyisi matin mondik e Fenya 14 Fenya 14 wacho wach moro johera mag wuora wuoyo ka wacho niya ni ineno oganda moro ka nigi nyarombe god Zayun gin dhano 144,000 to ndiko wuon wuoyo ka wacho niya ni kisomo 2 ne awinjo duol moro kwayo polo kawuok ka pi mang'eny kendo machalo gi polo mamoro matek chutho duol mane awinjono ne chalo mana gi duond joma goyo thum ne giwero bedo manyien e nyim kom duong' kendo e nyim gik mangima 4 kod jodongo bende to onge ng'ama ne nyalo puonjore wendno mak mana ji 144,000 kende nang'o ne jogo gine joma ne owar oa e piny iwinja magi e joma ne ok odwanyore gi mon to ne giritore maler giluwo nyarombo kamoro amora madhiye osewargi kuom ji mana kaka olemo mokwongo nyak michiw ni Nyasaye kendo ni nyarombo miriambo ne ok owuok e dhogi iwinjo gimiritruok mar bedo maler kendo duto kendo ne gionge ketho moro kata achiel erokamano oganda ma Kristo nodhi okawo bedgo kakawogo loch gindiko wuoyo kuomgi e gik mawinjo timo kuomgi kaka achiel kuom oganda ma joka Jacob dhano 144,000 ndiko wuoyo kuomgi kamano emomiyo idwa ni koro wan be ka wawuotho jotijera mag wuora to wawuotho kuom dwaro mar nonruok motegno e wach Nyasaye to wan ayudo ngima mosiko nyaka chieng'. Wasomo loko manyie machon machon. Namiyo duol moa e polo mamor ka pi mathoth mawuo kendo kaka mor polo kama kendo kaka mor polo maduong'. To duol no mawinjo no ne en duol jogocho magoyo thumbegi. Ne giwero wer manyien e nyim komo duong' kendo e nyim gik mangima ng'wen gi jodongo go. To ne onge dhano manyalo pujore wendno mak mana jiel gana apar ga gana piero apar achiel gi gana piero ang'wen gang'wen go mana ware oa e piny. Magi joma ne ok ochinore kod mon nikech ne gin joma moritore maler. Erokamano. Gin ema giluw bang' nyaromo kuonde duto ma odhiye. Erokamano. Gin joma noar e kind ji duto kaka nyako mokwongo ni Nyasaye kod nyarombo. Erokamano lokore dembo gima dwaro mana reno. Gin joma wan e kind ji. Koro nyiso ni ka Nyasaye oluongi kaka mondo ibed nyako mokwongo to ng'ino wari kogoli e kind ji. Gimonego irit ni rit kisiko kinyien pile. Daudi ka Yesu ni nona a Nyasaye kapo nitie ketho moro mapande chunya madimon yudo mademon ayudo gimowinjore kare. Ineno mane gimonego timne kumo kuom wuoth mara mondo oyud ngima mosiko manyaka chieng'. Wanyisi ng'at Nyasaye, kidwaro mondo wayud ngima mosiko nyaka chieng', wayie wasika watimo dwaro ma Jehova Nyasaye kinde duto. Mano miyo, ka watimo kamano, to wan gi thuolo mar yudo ngima kuom wuoth e dwarono mondo oyud ngima maber kaka jo Nyasaye. Wanyisi, mondo wasika waler pile, ok gimiwacho kod dhok. Mondo wasika walongo pile bele Jehova Nyasachwa, ok en gimiwacho kuom dhogi ma oko. En obedo kuom tim mar chuny ma iye, mar nyiso mar tim makare mar wuoth mar ngima, tiedo ngima osiko nyaka chieng'. Dhano mang'eny osiko ne owara apong' gi teko moro maler. Sawa, mano ber. Chutho iyudo ni joma nok kende kuomgi ema wach magiwacho no chopo kare kuomgi. To thoth jomoko to wacho mana kit ngima mar kidini ma giluwo. To wach mar warruok mabende ngima gitimo nade? Onge. Gima nyiso ng'ato ni wuotho e dwaro mar Jehova Nyasaye en kusiki yie mar Jehova. Mano be ndiko moro wacho kisomo Mathayo 7:21. Ni kikupande ji duto maluongo ni ruoth ruoth mana donji. To mana jogo matimo gima wuora ma e polo dwaro. Kende emano donji. Timo gima Jehova Nyasaye dwaro no ema miyo ng'ato bedo gi thuolo mar donjo. Ndiko moro Paulo wuoyo kawacho ni, owetwa, kik ubed joma winjo wach awinja, to beduru joma timo gima giwinjo. Amen. Ka wabedo joma winjo wach awinja, to ok watim gima owinjo, wabedo jomorem ma yudo gimoro ok wanyal yudo. Emomiyo ka wuotho mar bedo joma nyien pile pile Jehova Nyasaye mondo wayud ngima mosiko nyaka chieng', wasik e yie, wasik e wuoth makare, wasik ka wanono pile, ma ok wadog chien. Johera, to wanayud gima wadwaro. Wasomo ne bende wach mondiki Efeso 3:6. Efeso 3:6 bende wacho wach moro niya. Wasomo ni Efeso 3:6. Efeso 3:6 ni, ang'o ma Paulo wuoyo kamero wuonu kuom wachni? Wawinjo ni gima ndiko no wacho e loko maratil. Efeso 3:6. Wawacho niya. Wach manoumno ema, ni kuom Kristo Yesu, joma nok Jo-Yahudi gin jocham gikeni kaachiel kod Jo-Yahudi. Giduto gin fuonde mag ringruok achiel, kendo giduto gikawo singruok e yor wach maber. Erokamano. In nyathi Nyasaye moluongi, we bedo mabor. Wuothi e dwaro mar Jehova Nyasaye. Kendo adwa koni mondo ing'e, nitie gimosechando jolemo ka kabisa. Nyasaye en achiel. Ondik apane Jo-Efeso ka. Wan gi Nyasaye achiel, wan gi batis achiel. Roho bende kamano. Onge rieko moro ba ng'ato wuondigo niya ni koro da wuotho kuom puoth mopogore kaka Jo-Yahudi wuotho kuom dwarogi. Nikech ndiko wacho niya, ni wach noumno ni kuom Kristo Yesu, jomoko Jo-Yahudi gin jo cham gikeni kaachiel kod Jo-Yahudi. Giduto gibedo fuond ringruok achiel. Manyiso ni kosegolwa e libembni ma wantie, tiketo one family kuom jo od Nyasaye nikech wasiko wasebedo ka wapuonjo kata ndiko ka ni Nyasaye nokawo dhood joka Jakobo kende manotimgo singruok. To Daudi modong'o ne nitie mondo obed an example mondo jomodong'o ringo donji kuom wuodhno. Mano miyo ka chieng' moro bende opuonjo kana wacho niya ni Nyasaye kane golo jo Israel e piny Misri to Nyasaye wuoyo kod Musa wuod Amram ni Musa ogendini mok jo Israel moyie luwo tim jo Yahudi to gimitimo ikuongo mondo gicham Pasaka nyaka ter nyithindgi machuo ang'owa nyangi to gibiro kwangi okoro kaka foreigner to igine kwani ka jood yot hie nikech osegirago gidanje singruok mar joka Jacobo ema miyo kawawuotho kuom dwarone to wane gimoro watim Kristo bende wuoyo kisomo Johana apana ng'wen wuoyo kawacho niya ni chieng' mane Yesu Kristo dubako mondo dusoko ne gilalore kuom wach mar ngima to nikech Yesu nong'eyo dhako cha be nong'eyo Yesu to nitie gima ne poge nikech ja Samaria ne lemo kaka chik gidwaro ja Yahudi lemo kaka chik gidwaro to Yesu norie ni mama gik miwacho ko to winjore ni bakoni ni bingine waro kuo kuom ja Yahudi mane yo moninge lo to kilo yono tedo gi usiko nyaka chik gich ndalo biro mineno we got mulemeno gin ndalo biro neno kekalo mulemeno ok nobe ji nolemie chuny mondo ji wuoth kuom dwaro mar Jehova Nyasaye e wuoth achiel mami ji yudo ngima usiko nyaka chieng' mano timore ka wuotho kuom dwaro mar Jehova to wuotho kuom ler mar chuny to wuotho kuom nonruok to wuotho kuom wuoth molongo mowinjore ang'at Nyasaye kata nindo ma kawuono tiwinjo ma ka in gimoro e dhod chunyi chieng' matung' mogik noywage to ne romo ne wuod Nyasaye mondo ibed e bado ka chwich ibedi kaka achiel kuom jok malocho gi Kristo kuchamo ngima usiko nyaka chieng' kendo bedo ruodhi kendo bedo jodolo e loch manyien ma Kristo e new government ma Kristo Yesu biro loso e pinyni mano gima ndiko ma Nyasaye timo puonjowa emomiyo kon ndiko wacho niya wan moseluongwa kik wanere man mabor wan e kanyakla mar jogo moluongi wen wach moro machielo ma bende wachaka ng'ini matin e tije ote wang'i nigi tije ote ka daka matin kabisa bende tije ote ariyo mawuoyo kuom luong mar jomoluong mondo donje e kanyakla jood yie ndiko wuon wuoyo kawacho niya erokamano kisomo tije ote ariyo matindo 40 kata 41 ema nitie wach madwaro ahinya kowacho niya kamano joma ne oyie wache ne obatise mi no 39 ema dwaro wacho niya siruk mane Nyasaye osetimono notimono gi nyithindu kod ji duto man kuma bor tiende ng'ato ka ng'ato ma ruoth Nyasacho ne luong ire erokamano achomo wachni gi wach masome jo Efeso ni ng'ato ka ng'ato ma jachwich nolum ire jachwich timo kodgi timo kodwa singruok emomiyo ka wasedonjo e ngima mar wuoth yie to wanonore pile to wasike yieno to wanacham ngima mosiko nyaka chieng' wago koni owadwa ni ka watimo kamano kinde duto to wayudo ngima mosiko ma nyaka chieng' wach mogik ondike jo Korintho mar ariyo, adek. Me wasoma ne wawinja nena. Wach matiyo godo. Jo Korintho, mar ariyo, adek wacho niya. Ne, unyiso ka un barup Kristo, mwaloso. Mano ndiko ok giwino to gi roho mar Nyasaye mangima. Ok e bap kidi to e bau mangima mar chuny dhano. Amen. Mugik madwa koni ratil wacho niya ni koro wan wabedo kaka barua ma Kristo mawuotho e malar kendo mowinjore. Ok ondikwa giwino to gi roho maler mar Nyasaye mangima. Ok ondikwa e bau kata kidi ma ng'ato nyalo somo, to ndikwa gima chalo kod mane bo chunywa ka wuotho kuom teko mar Jehova Nyasaye. Koro yie mondo mi in owuon ing'e ka oseluongi wuothe yie ma Nyasaye, ka wuodhno bedo mari wuothie. Adwoko ni ber mar pinyni rumo. Chieng' moko Kristo wacho wach mondo jopuonjre ni, ni to ere ber ma ng'ato nyalo yudo koyudo piny ngima to piny ngima no ok nyal konye. Yie mondo mi ichal Musa mano dagi ni ok onyal bedo wuod nyar od Farao to nikech noyie ni mondo gimaber mabiro be yud mondo eka Jo-Hibrania 11 to we mor mineno ma kawuono ni chutho e piny ni kawuono te dhano gombo mana ber ma kawuono ni ma ema dhano gombo te mano obed jelemo. Chieng' moro aneno gimoro mano miya nyiero, to namor gi gino kabisa. Ni Kristo nopidho dhano 5,000 chiemo, kawuono pastor achiel ipidho gi dhano 5,000. Ng'iye gima timore no. Pastor achiel ipidho gi dhano 2,000 abito Yesu wuon to nopidho dhano 5,000 gang'owa gi chiemo. Gima timore ni king'iye injili ma sani dhi mbele, ka ok ng'ato nondo machut kabisa ilemo ka, to ng'ato gomba gomba nobede group mang'eny monyale tithe mono dhi mbele. To wach manyalo miyo ng'ato wuotho ka genedo gi musiko nyaka chieng' to we oko. Mano mineno ka kinde kata ka ng'ato timo kosa moro e kanisa ok nyal kwere, nikech samoro record mare mar gimaber motimo e kanisa ok nyal mi kwere richone motimo. To wuoth mar ngima mar Nyasaye mimiyo ng'ato bedo kod ngikruok mar omo ne wuod Nyasaye, tiwacho ne ng'ato ler, nikech muma en nga gima kwero kendo tiego kendo iko, to wabedo joma long'o mwinjore kawo piny ruoth Nyasaye. Ka ok kamano, ng'at Nyasaye ne wapuonjore mawacho ni bedo manyien pile e mbele Nyasaye mondo waikre maromo ne wuod Nyasachwa. Mane mane kelo wasomo weche go mondo wasik ka wanyien pile mbele Nyasachwa, to watimo gima Jehova Nyasaye dwaro kinde duto, to wanayudo ngima siku nyaka chieng'. Igeno maduong' moloyo ni ka wuod Nyasaye biro bedo gi teko to wabedie joma biro romo ne Mesia kogo ni mae rudho mende warito. Kuom mano, erokamano inya. Mane punju wach mar bedo manyien pile e mbele Nyasaye en jakwath owote, chunya gombo ni kapok atieko, to samoro ng'ato dibedie kod wach moro e bu weche manapuonjo. Nitie namba moket mar studio ma en 0705451865 kata 0712411455. Mago mag jo studio mar Radio Milambo. Kantie wach manitie, yamie daka matin mondo wawuo kuom ng'uono mar Nyasaye eka mondo atieki. Nyasaye mondo gwedh jawinjo, Nyasaye mondo gwedh yala mane oket remo maneno bende e yamo. In bende yie mondo wachno konyi, ing'e ni ka oseluongi titimi gima jochwechi dwaro. Ng'e ane yo ma Satan ondiko go ji. Satan ondiko ng'ato moyudo gimoro maber pile to gino ok nyal konyo gi, nikech ochikni tere ka, dhi kode ka, kete ka, kanyo modwaro. Koro Nyasaye to nitie gik ma ka wanyalo timo ka Nyasaye to biro miyo yudo gima osiko nyaka chieng'. Nyasaye mondo gwedhi ne jal ma nikod wach kata man gi penjo moro amora manyalo penjo kapok watieko. Anwa namba ba studio 0705451865 kata 0712411455. Mago mag studio Radio Milambo. Erokamano ka onge jalo maikore mar pinja wach moro, to kwalami Nyasaye kod jal ma chunye owinjo weche machalo kod mago. Radio Milambo. Hello. We wala mi Nyasaye ko kamano kapok walemo, tijal mane go to chaki go keno 0705451865 kata 0712411455. Radio Milambo. Kao kamano, biwala mo Nyasaye. Wuro maler, jechwech mochwe polo gi piny ngima. Wagoni erokamano kuom teko gi duong' kaachiel kod lochni ma pinyni to ok nyal chiwo nikech ne michiwe. Wasepuonjo wachni Mano miyo chieng moro ka nikelo chike ni niwuok kod Musa wuod Abraham. Kikone ni mondo joge jo Israel obed kopuodhore kuom ndalo madimi kato ka giromo kodi to girom kodgi e chunygi ler. Gimitimono en gima bedo ranyisi ni mondo wayud gikeni nyaka wapogre gi piny kuom dwarone gi gombone madhi pile ka pile. To wasiki kowuotho e bwo roho mondo chieng' matumgi koywak jaduong' to warom ka waneno teko mar ber mar piny maniketonwa. Kaka oganda ni waseng'eyo ni chieng' maniketo Adam e puodho mar Eden, ber gimomiyo nikete e puodho pok onenore nikech jasigu nomonjogi kapok gichung' motegno. Tiparowa ndalo mogik ni kioro Kristo mondo obed onyarmo mar Pasaka mar puodhwa gi rembe owuon mondo wadog e puoth Eden, inyiso chenro mar warruok maniketo kuom dhano kinde duto. Ne oganda misenyiso kendo ne oganda migo mondo ochop kodi kendo ne duong'ni maler dudhi ngima erokamano kuom wach magiwinjo kawuono. Ne wacho ndiko ni ka wasiko ka walong'e mbele ni to wabede gi ratiro mar chamo olembe yadhe ngima kendo wabede ratiro mar donje piny manyien. Omiyo kuom teko ne akawo jogi akete lweti mano winjo wach mapuonjo kawuono ni a Nyasaye maok lo Jehova bedie kodgi, timnegi ng'uono, rit ngimagi. Wang'e ni ritruok to tek ne arudh ngima. To miwa teko ni mar fwenyo weche madebi kikopodhe richo to ochung' motegno ewi tiendwa kone teko ni mar piny mabiro. Ng'uono ni nobed kodwa kinde duto ka wabedo mamor pile nikech ok iwewa. Erokamano kuom teko ni e sechegi. Tiketwa kar Jehova kutho bwongo ni kinde duto to wanago ni erokamano. Rie badi ka oganda donjo e sabath mar midhiambo ni Jehova gik maricho jatimrega otieno. Uro malero kuom jogi tiye bedie kodgi. Iume rangeye jotichni, iume rangeye jogi ruodh kwe, tumo piny koni kod koni. Imigi ngima kare kod kwe, Jehova nyaka kiny wabed e chokruok mari ka wabedo moro maliche moloyo, to wanago ni erokamano. Yie mondo iparie mondo liete ma wiye ok nyal winigo kinde duto. Yawar kiye mondo ipare nyithindi kiye. Ipar jogo maleo gi chandruok mopogore mag tuo, uro maler jomoko na osiptal kata sechegi, uro maler jomoko tuo nyaka imiechgi ruodh kwe. Kitimie chang ne miyo ruodh ngima. Kitime chang ne wuoro ruodh kwe. Jehova kitime chang ne nyathi matin Jehova. Erie badi kitimo kwe mar chunywa Jehova mar Israel mondo wagone erokamano kinde duto. Chungi gi e kitanda mar midekre. Jaduong' kaka ne chieng' timo ruodh ngima ne komne chuo moro manosebedo kopew moko matek. Gung higni 38 ruodh kwe. Kana winjo duondi ruodh ngima nobedo gi teko. Kendo bedo gi mor mochung' amalo kikono chung' band pierne. Nochung' ko jachir. Kuom nying Yesu Kristo ja Nazareth, Jehova, yie mondo itimnwa ng'uono Jehova kiparo jogi te tungu piny, kendo kuom pek mar ng'at nigi yor tuo, jaduong' wakete lweti. Erokamano kuom duto tiumo kanyakla. Ebwo lochi mari makende ma piny ok nyal chiwo, Jawar kichiwno kinde kawuono. Rie par badi Jehova, rie badi Jehova mar Israel, ni oganda ni matiyo ka jaduong', mae kara konyruok imiseketo negi. Mondo wan bende wayal injili, yie ng'ato ka ng'ato ode Nyasachwa. Jogi matiyo ka keto gi lweti, pek mar rigruok madibede ngimagi, Nyasachwa kiyie mondo yawnegi yore gi Jehova. Weche mabedo madibede pek e miechgi ruodh kwe, yie mondo timnegi ng'uono. Lochni bedo kodwa kaka nyithindi, ruodh ngima to an bende ichung'e koda Nyasaye. Kimedo timna ng'uono Jehova kendo kiwena richona ruodh kwe, to an ago ni erokamano. Duong'ni bedo koda kuom yie kuom teko, e kinde kuwuotho e bwo loch mari mangima, e nying Mesia ma Jawarwa kwayi. Amen.